darsanay ya waran chaayle wareeyo ya waran chaayle wareeyo annaku haway weh ku darsanay ya waran chaayle wareeyo ya waran chaayle wareeyo
aloha
Heliyaro
Wax saniyo or sugan
Heliya heliyaroha Heliyaro
Ab nowhere saniyo
Heliya heliyaroha Heliyaro
Wax saniyo or sugan
Heliya heliyaroha Heliyaro
Uwaad kutiro aad wahesha tidi Iga huo walal ha 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 My love Iga huo walal Iga huo walal ha ha Yeah. dhamaan waa fikraga dhigay
Eliyaro.